Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sekiraade hediibe Studio Tamani odo sa ando baldo hollitindi wiide alal bare sappo e jeegom lewru Desembre hitande 2015 jena yamde soki do Studio Tamani mide tawa e les maisons de la presse bamoko. O kompetitiwi do horeju jiyadde ko mom noddete Almad Alpha Gi o holitama wiyede le lewru janvier ndom haani holiteede suudu sariya mawndu ndu noddete CP indu wakkati jono holita wede kanko ardi do nono bonnube cuudi gonga wali yaabe to tumbututo yimbe lo gombe to tumbutobe wakkati jono be domti o do sariya wakkati jono be ngaddi noddango fewde be bi o do neddo tinno jukkoje de o wattede waara e bonanda makko gollo doona kabaru terengaaji leedi meedi ndi wakkar jono be kolli metti mabbe fewdo e ministre commune do kabaru golleji dum won dati leedi meedi ndi be kollitiido on sinnini talkuru hollitaybe no feewi gollo be kabaru dum wonon poli fa yottiyo kulle fu jogide bippele leedi meedi ndi wakkar jono be kolli metti mabbe ko dum won ciofe de nanne tele nokku o ko be kollitiido saaji wakkar jono de do ciofe e de nanne faade kewale nokku o dum ne sariyawol jaatan wodi leedi meedi ndi kanngol hadude nanno gol ciofe de leedi ndi se grab di wono kabaruji mawdi di min jogini on do bete hande di bismillah modo e hedade be kolliti wiide dum woni ila le lewru janvier hitande 2012 CP yebe gondi e wadde horgol mabbe golle leedi meedi ndi dum woni suudu sariyaru mawdu wondu le leedi ndi dum woni sarotondu yimbele bombe sumbube le lewru sappo e jetti lewru janvier dabbi non duube kolliti wiide wakkati jono dum hani wadde le nokko jeewe yalla hono watte fa kanko noddirte Ahmad Alpha Gi o yallo ma nabe yeso sariyale sappo e jetti lewru janvier waror ndu solando jabi o do neddo sikkitama wiide wakkati jono yalla wana kanko do no bonandaji di dum woni non le to tumbuto kede ko Ousmane ko mobini do hen
procureur CPI Feli Ahmad Alpha Gi Almadi lollirdo Abou Turab latade hore golle li gubal jani ko wal ansardine to tumbututu chapantati lewru septembre jabbinndu o darnama yeso suudu sariya aduna li latanode makko hore kiddo brigade de mers don policier ansardine li ngalure waliyabe temetati e chapantati etati o nangado leydi niger batte yedude kaborde yo o burdame sahal mali namtado peyba yande noge e jeegon lewru septembre jabbinndu le ko CPI mo intal kuru nantudemo le sariya ko Ahmad Almadi yo cikkitaado wadde war hore le walde batte bonanda cuudi gonga jeenay teddudi miside Sidi Yahya tumbututo yewde chapantati lewru juin yaade sappo lewru juillet 2012 de nokkuje gondude e mo intinede yodo gonnode e le jeyal kesanangal neddaku aduna pade bonanda de nokkuje wadde UNESCO wadino ngallurande e le yubbo inde jeyal neddaku aduna gongal e le tiidi joni woni aranda ko juju en CPI tacata sare e do bonanda nokkuje diina jukkoje kande donnade le ndusudu yo kasu duubi chapantati heewi fu
wakkande jaddin ko be gonno le sa halleedi meden di hollitaama wiyede fe janaale wal yaabe gombe to tumbuto maati no hono yimbe le gombe tombe kollitirwide wakkati jono be kollitirwide o do neddo so bami fo na bama yeso sariya to tinno jukkoje de o wattede tinno de do jukkoje de mbara e bonandaay di o gollito tumbuto kede kanko noddirte do Boulkassoum Hassé o ko haalido en do focci tan Ousmane Diko
e nokkuje korsude cuudi gonga yo jeyal aduna fu no tumbutu yo batte de nokkuje korsude andira o ma hani hollede sariya hono no gollirini sabe de bonanda de nokkuje aslamen watta dum di cuudi gonga gondini tumbutu sabe de e jabbade yo dunke en ande kesse e kidde fu gonno le ngalurande buri haadi fu wala e korsade nokkuje bonnede juude mu jeyal aduna fu miden domtori dum jukkoje e handi fa donne e do mu le sariya de o gollano dum de yimbe fu andana ko gondi yo arande mabbe yide bonanda di cuudi gonga latani do be sugula kabe kebenaade dum jogala
be kollitiwide gubal jaddin ko be galbe noddirta ansar dinigal kenyen be jedi dido kabaruji dow suudu dum wondu to mutani to suudu dum be noddirta ala khabar suudu yo do kabaruji wondu ton du be kollitiwide non bonandaaji gannodi alan jabbino to nyonoto di kambe gadi dido bonandaaji le majjundube kollitiwide kambe ka be bari yimbe le hewbe be barmini hewbe dulli hen faka fa hande lamo ko kollitiwide le hen soldats goto barmi le hen dido ngoni majjubbe njitaaka secret ba do bal netti mi jojjo modo hollo me bemalane galme noddirta phase facebook ngal
tamani
holliti wiide wakkati joni dum baddo lewru wotro hono ko bonanday di ngati nokku noddirto do radio son buludo bomoko do kenya o do nokko uttama le majjundu wakkati joni hejoji kewdi bamama le hen faare ena jamare wonde tonde kede kanko noddirto yakuba sidibo yo horejo gollobe to otte radio son to ko halido hen do foccitango usman diko
handen do gonden do kulol fu wala namen yo leti baraku men bamtiri golle heddote latade wana di bandiji tan kulbinta men men bami aadi mudun di immata ko du men uditi bete o heddote latade du jido ka marti kumpa finde gollobe be fu ana do ana lalili du fuditinde golle badangal otengel golleji ana gonda biden koli dabareji denagu dadda didi du fede e golli dibe am heddi be hen be miden torri ka miden nyaago yo jomirado jappo
be kuliti wi wakande otengel uttinande dum won kanko hore juleedi ndi o ibe ka o mo wonno ton jati wakkar jono holliti wi ko golleji banta ton ko ana holliti wi jadin ko be kawama wonon suudu golloobe kabaru tere ngaji leedi meden di wakkati jono be koliti metti mabbe dum won ko kanko ministre kuminido kabaru dati leedi meden di o sinnini sari yawol akkun makko kanko e leedi senegal be koliti wiido o do ministre o bami anniaji bi feo diaway hono golloobe to cuudi tere di to kede kanko noddirten ablay berto yo horejo dum hono golloobe to cuudi tere di to ko halido no holliti wiido wakkati jono o so ni wala pamral ko be kebi do hono ko ministre o wadi ko tan be ngara waddi do hen murtere kede ko halido hen do foccitango usman diko
haalande gollobe dow laawi tarandi ko ministre signini e cakitane ko nayi e selgol gollidinde e bantudo gollirde de nyande jeddi lewru decembre be senegal be du ngari signinde dum ndoki du pdg o dum yo yeddude dabareji golleji demokrasi sabede miden gonduna e haldude e ministre o ko boy fawarde alan de o signini fay goto ora inaki wana hore gollirde de wana gollobe be e hore jujure o golle jamnaki hedi minen gollobe men bami dabareji gollirde dawinde yo laamu o jeyi men darna golle asawere nde taabande teran o fiyata golleji goddi du ana e garade hillifaku waddani men miijade ko men gollata fu illion fa men kuncane hore
janginobe jande leli yir leledi meden dibe koliti wido ko be anni wadde murter mabbe de kenya ko wakkati jono be jalti tilinde do murter sabi de ko be jidi e laamo o ko wakkati jono laamo holliti wido ko heewi himmeji mabbe di fu wara hunchande dum hore ka dum fe tawede be koliti wido so ni laamo rewa e kongi mudum tabbe garan jukitaade murter de le balde garoje de kede kanko noddirte adama kulbolo yo hore jidu won dentengal bale sa gon tonde hono yimbele janginobe jande leli yir leledi meden di ko halido hen do foccitango usman diko
murter de dalama tafen bede men kaldi e gouvernement do tobbe jene jeddide jabanama ana heddi didide men kawrali e do mudun de ngoni dalde murtade de tafen kanyi e totugol njobdi lewru novembre 2015 on be kebaka limtede yo gollobe hitande 2014 be domka pamnal wadali e do no gollobe communaji kani du nattirde e le gollobe gouvernement adi di gouvernement be midi le karangal kaddi wattu mudun e le daranade du yo chapantade lewru decembre 2015 so di lataki fa chapantate go lewru du men e do murtere amende
wono no gollobe kabaru anka chofe ko nandi e mudun le leedi meden du hono kulle fuddi woje jogide bippe be koliti metti mabbe wakkati jono hono chofe den gondi en nanni redde le leedi meden di be koliti wiide nyaloma fu chofe de natam fa kewale nokko o dum e tawede fu sariyaja no goddi le leedi meden di kandi hadude hono natu gol chofe de le leedi di be koliti wiide be do yimbele be ciudoto wakkati jono so be nanna de do chofe be bidu so dum hayba kata wakkati jono na way waddudo kutteji goddi kasale golleji mabbe di kede kanko noddirte de jarata taraworo yo horejo walde dete fi famde ko halido hen do faccitango Usman Diko
le mali do busa chofe chottetede le botiji ana bi duk yode nannirtede le nguyka lawi jiwde pale defu satuji tagu maysa mandino fu andanaka yudide busa chofe ana sotire hono tigaji ni le lumeji meden edu metti wonkiji amen sereji ana kadoji nannude tewle mali de hitande 2015 defu bide gondi e habade batte kati dalla men jottike kanankobe mali ko beeda fu uitaki yimbe no weldi dum ben nannirta le leedi ndi hono kaybe fu wala e mayri yo dum bonnitinde no neddo goto wadda kanyun tan container kuudo kewdo hewta tina mudum hokkadu do bamata do du wobbe ton
contrat de la provenance
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni babatobe studio tamani
sekiraba jeelo ne les réseaux ngay dem pour iranto buriam tobe kolliti wide kamali ngondo to bambato o yimbele bombe sumbube kanye nanni ton hecci hanken hejere dulun kanare le majjundube kolliti wide be do yimbele be barmini soldats sibe didon be jadi e mobile gotel seuru to ngardam faado kuccala do be kolliti wide projet keso bangi ton wakkati jono kando hunchande hore hono gawje so bami fa haburi mon dewa remama ton gawje kande heddade hollita wiyede dum wonno projet keso bangi ton wakkati jono kando nawtirade do gawje o yata yimbel chapanta ton garan tawed le odo projet dum wonon demobe fa yotto yimbel gollirobe juude lannibe odo golle waddunude ten hier dondibe galmusadaji do yimmo galmusadaji du ko hani watte le hen ko an yafa emilioji chapande joy cfay dum hani watto ko yata duubi tati so indute en garanti minirem faado segudobe kolliti wido ko buri ujnaaji temedere e chapande jeddi arkilla ciuwaka dum hokkitira yimbe le gombe le laamu segu o fu e mangal mudo ngabbe o do golle walde no dirta isaidi ko woni faana mabbe du wakkat jono faabe jeyal hono be kaani habirde e jonte palle de sekirab do katte nyalom hande kabaruji meedi de hollitinde wi ta wakkat jono watto nangiri en juude ka fadje he fa hande hono andirdo no do e seeda yewtere meedende ana wodi.